jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo, eɗen goni e beete altinere sappo e goho lewru mai hitande 2020 yam nde jeena ƴaɓɓorege silimaji sappo. Ousmane Nialbulɗo kabaruji ɗon nun jiireto ɓoggi jande to subogol hoorejo suudu assemblée national dartugol toɓɓe ɗiɗi sariyaji gollude nde gon e toɓɓe joinoje boto arandejo député en kanɗo wadde beeta koɗo bamma koɗo. Kuubur fewi imminama fewi e tawede ɓe ñaw coronavirus nangguile leydi meɗen nde jaɓeke yimɓe temɓere jaɗɗo ɗo bamma koɗo. Nde dabere weeli yimɓe yogaɓe yogode holliti huuli pati ñaw o ɓeyde lañude. Hande min kala haala tamoro nde hunde horsune sande leymali fuu ley lewru korko ɓuri tamoro ñamateɗo leymali o hoto ƴiwrata en keɓan jaabu muɗum ley journal ngal yeɗi woni sembe kabaruji biyata ko bisimilla moɗon heeɗa studio tamani. Batu arandejo député en wattanaɓe joni leyɓen ɓe noddiri 6ème législature waɗan biyata ko o wattu 10h nokku noddirteɗo CIC beɗɗo bamako ɗo. Kawrital ngal fawta dow toɓɓe joyyi ley majji ana hen suɓade hoorejo suudu assemblée nationale sariyaji gollirde nde woteji bureauji joƴinde baale kañe e guɓe kamantoɗe sariyaji faɓidoreɗen fama keɗɗen Ali Cissé.
Député mo duuɓi mo waɗi ɓuuɗe député en ɓe fuu woni ardinteɗo ɗiɗo golleji. Bange makko député en sukaɓe cuɓaɓe ɓe duuɓi mo fanɗi ɓuuɗe député en ɓe fuu fuɗɗore ɗiɗo golleji woni suɓade hoorejo assemblée nationale. Jottino kabaru mo arande golleji ɗi darneti. So golleji ɗi ɓantayama won fedde mbiyetene adok ju'intene mo golle mo latto jangude sariyaŋaji ɗi suudu assemblée nationale no jooɗiɗo mum. Ko ɗum tawa fuu cour constitutionnel jeeyi tabintinde golleji fedde ni ley programme altinere sappo go lewru mai 2020 suɓagol yimɓe darantoɓe bureauŋaji assemblée nationale o hawrtude e guɓe mbiyeteɗo commission parlementaire. Natugol député en ɓe ana waɗa wakkati no ɓiɓɓe leydi ko heewi hakkunde mum fuu wona jaɓanɓe no yogaɓe maɓɓe suɓira. Alkamsare ɓettinde yimɓe tato woni ɓe jaɓe barmini hakkunde yimɓe jaltuɓe fa holla murtere mum bangal sariyaŋaji ɗi cour constitutionnel o ɓami capantati lewru avril ɓettinu sigasutu. Miccintine yimɓe wiide natugol député en ɓe warfa waɗale wakkati no leydi wondi e tiɗala mawɗo bangal cellal. Golleji ɗi sottinama yaade CICB yalla dabereji ɓamaɗi bangal sakkare ñaw o ana teddine ley wi landinɓe golle o. Ɓe mbihi kasen ndu fay goto yamirtake nadde o nokku so tawi a wala maske na so tawi indema wala hakkunde yimɓe noddaɓe.
Ley député en temedere e capanɗe nayo e jeɗɗon wattanaɓe suudu assemblée temedere e capanɗe nayo e jeegon kawrata batu député en mbiyata ko o honorable Soumaila Cissé hoorejo hirduɓe laamu fa han won e juuɗe nangguɓe ɗum ɓe nenno ɗum won hawrata e o batu keƴaɗa makko haala hollitiwide eno wiyambiɗo keɗe ko nutogowi Ali Cissé.
Hande sa yeehi Soumaila Cissé warta e fuu ɗum woni ko Allah muyi nga miɗen kooli wiide ɓiɓɓe leydi fuu ana joganimo hakkille. Député en garoɓe fa natal e assemblée to hunde wotere tan hani yokkude e hoore mum. Immade so daro fa haɗa waytugol dewtere sharia mo leydi Mali ndi jooɗiɗo mum. Saabi so gonga ɗum waddan foɗodirgol hakkunde ɓiɓɓe leydi ɗum feccan leydi ɗum. Soumaila Cissé suutama saabi o ɓiɗɗo leydi saabi omo yiɗi leydi omo andi ko wonnole sahal leydi nga ɗum e tawede mum fuu Soumaila Cissé immike yaade to saabi omo yiɗi leydi. Kabaru lobbo komin jogi hande du woni yoppitigol maire Kumayra Amadou Oumar cuutidanoɗo e Soumaila Cissé. Yimɓe cuutuɓemo ɓe wartirimo galle makko omo selli.
Sakiraɓe faɓeydor oɗon famuɗi kabaru cuuɗo mbawi heɓude dow whatsapp o dow numéro 76 62 88 51 oɗon mbawi dow noddude maire maire dow numéro wiyamo 37 321. Soldats en ministre tatom mayi nayo barmi alan o caggal ko mobel mu en nabi do bombore dum wadi hedde gendi agel hokka o masibe wadi le wattu mobe ngadanno larwangoji le region Kidal o gollobe oni le Malik kany en ndoki o kabaru. Yimbe sapo e dido nyaw coronavirus nangi debbe en jeno woni santanabe wala fu keddido e makko nyaloma kenyan o e wi horebe doktore en yiwde nyaw o ko onati le leedi mer andi warde alan kenyan o himbe temere jeddon en nayo woni be onangi temme taton e debbe sappo e go o wonno santanaɓe capanɗe taton e jetton wonnoɓe o accay. Leni wonno ko laamu koɓe leydi meɗen ndi ɓami dabere imminide couvre feu. Premier ministre hokki o kabaru asawere ƴaɓɓine nde ɗo bomako ɗo hakkillaji yimɓe ana pecci dow nde dabere Ali Cissé.
e juude yimbe yogaabe le capital do immingol couvre feu wara fa laato sababu bawdo immintinde golleji yimbe yogaabe be kebal mo habbino e jam couvre feu ana haalino haddare to sabi kanko waawino laataade sababu darnude waytagol nyawo so gonga o immingol couvre feu e golle lob ila o jiinaado leendi yimbe fa heewi ana wondino waytaade yimbe fa heewi ana location dum wana ko yaafi min kam mi welti kesan couvre feu woddinino me kulleji fa heewi ga yimbe cottobe jamma be woni be o tampini san couvre feu haana no imminede joon sabi nyaw o ana boni san dunke challal yogaabe ka jabana e odo golle e juudmaabe odo dabere moƴena bibbe leendi docteur al mustafa mayga dunke challal gollo laboratoire hôpital gabriel touré farati waytagol nyaw o ana mawni san sabi dabereji biyaadi bameedi fu wana teddinaadi yimbe ana wondi hawrtude e jokkinde kolleji ko be gonno wadde du ana waawi beedude farati laabondirgol nyaw o du e huune ko habbi hoore amen san micintine wiide e beedagol imminde couvre feu o kanankoɓe leydi mali ɓami aadi ɓeydude ñalaade uddugol cuuɗi école ŋaayiɗi fa ɗiɗi lewru juin ngaron kasen du ɓe ɓami aadi wiide ɓornagol maski le e nokkule to yimɓe hawrtata laatike waajibi
en jaari kay himɓe deyande benkunda jetti dabere immingol couvre feu nde leyde deyande robina warata fa hejjireji jemma e wi maɓɓe e wi sa yiɓe benkunda couvre feu o ana haɗannoɓe heɓude ndiyam ceni ɗam eɓe darta e laamu o dartana dabere tiɗallaji maɓɓe heɓude ndiyam ceni ɗam ley ñalomaji fuɗɗude altinere hannden on keɗoto heƴomin noddire acti covid heƴo ñande fou studio tamani fa dokkeɗona kabaruji kesi no ñaw coronavirus o wori le mali ley kabaruji ɗi noon le kabaruji dokkere ɗon beete ƴiwde 8h yaade 9h30 hono ñaw coronavirus o lañirta fa ɓeydoreɗen faam keɗen ko studio tamani heɓani en
studio tamani
hono ñaw covid-19 o raɓirta ngeeƴu ñaw o ana wawi raɓude e memodiral ana wawi heɓude tawe wona memodiral fewi jaati kammbare tutade e ko nandi e muɗum misalu so ñawɗo ɗojji ma ɗilli bangue maɗa ana wawi raɓudema anden du ana mbawi raɓere tawe e wona memodiral neɗɗo fewi kakol fungol ñawɗo memi so a sola e memodi ɗum tilɗa mema guite maɗa ma hinere maɗa ma hunuko maɗa aɗa wawi raɓede ngeeƴu ñaw covid-19 o ana wawi wurde heureuji kewɗi ɗo heeɓi fuf ka anden laaɓal ana wawi rende e makko ɗum saabi so wakkati fuu eɗen kaani tinnaade looten juuɗe meɗen fa laaɓa lootiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
hikka wonno duuɓi capanɗe tati e jeenayyi ko Bob Marley maayi ñalawma hannden o ɗumen sappo e go'o lewru mai hitande 2020 hannden woni yiwto mo wuri majjugol adnaaru reggimaano mo leydi jamaïque ko kaɓe kolliti wiide yambereji gattake ɗo mali ɗo saabi ñaw coronavirus ko laati fuu fedde rasta e mali ɗo noddirtede mourasma holliti wiide dooman fa sappo e joyi lewru joyi warono ndu fa waɗa janjireji muɗum tamoro ana horsi sanne ley leydi meɗen ndi fuu ley lewru ramadan ɓuri tawene tamoro ƴiwata ali mali hoto tamar iwrata nenno keben fa kebal mudun nafa kebal nafa mudun hoto nafa mudun hedun wadanta leedi meden di alisise
le leedi mali di ana fandi bitigaji di ciotata tamuru fa en jiltobe so sottabe ana yaya tamuru dun sedoto nafa mawdo ko yimbe jogani tamuru bamodi drame jeyo lumo mongo bamako wonko sifonton en do nokule to tamuru ciotetedo le leedi mali di iwata tamuru o leedi algeri iwata mi pamamo warde gawo kawto mi pamamo waddudemo bamako len hakkune leyde to iwata ana maroc tunisie fa yottade mauritanie nga wakkati mublaji di ana wawi wadde balɗe sappo na ko ɓuri ɗum ɗo lawol ñamugol tamuro ana jogi nafa mawɗo bangal cella le wi ñamoɓe so ɗum ɗo ɓettike yeeyugol makko ana hokka yimɓe fa heewi golle ko heewi e golle yeeyugol tamuro o fuu yimɓe colinoɓe so warti le leydi mum woni gaɗoɓe alitine dikko njanoɗo côte d'ivoire wonko sifonto en hen côte d'ivoire joɗinomi ko ɓuri duuɓi to mi jeeyono ga caggal ko baasi o immi ko min wartide leydi mali ni min jooɗi ko allah muyi wala ko gollanmi caggal ɗum fuɗɗumi yeeyude tamuru le e lewru korkandu koroɓe fa heewi ana ñama tamuru ana narda yiɓe koroɓe taccitira korka mum tamuru so ɗum ɓettike jandeji fa heewi holliti wiide tamuru ana jogi kulleji fa heewi mbawɗi nafude ɓi adama
studio tamani yo faabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
nyaari kabaruji gon ile rejo ma ngaji meden di en jaran tumbutu bankeji kanyi e jagotobe puddi golle bete asawere jabbene de to tumbutu be darnina golleji sabe war gol julaji goto faali galle mudun aljumar jabbene de society civile ngendedi wadi majireji majire ne dinde fa darta denagu beeda darnede le gendi tumbutunde sakiraabe farde meden sedude no kadde kabaruji ka farde meden sedude meccintindi on wiide tewte e faamu kabaruji nyaw coronavirus o tinno don no tabo don no ko doktoro MB on fan dento den e nyaw coronavirus o wassalam